ndaba mu binene tante enensi ne bwebe kulaba mu kitono mukama kulaba mu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulaba mu nebo ba mutono nga Daudi mumukama Goliaso mega bakulaba nge kitagasana ye mukama kulaba mu mwana kwafira roli bela Danieli mumpologoma ezirumenya mawala iziri kuzira roli bela kunyanja wataitika kululwa mukama alikoleta ta Tima wange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima wange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watalikuzikuzika binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watalikuzikuzika binene Wabula binene nyo siro jagwe webu senti Mukono gwani yogukwata wano wawalumane wawona Lulimi rwani lwetusaba lutwatulire mikisa jetufuna Abitulaba muwe binene abalala byebatunonya mune bibula Roli bela Danieli mumpologoma ezirumenya mawala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika gwe kululwa mukamera likoletaka
www.djericom.com